bona bula we
Lobo
bona bula we Yeah bona bula we
Oh, no, mama, we're mama.
Ngani mina ukukho ngumzali basemana bayifaka bazaba nice nje. Uba homo manje bathu bahukume. Uphipha leli ntombi liyeke isokalayo ukuthi hayi. Namani sawu. Udlula benza njalo futhi ngoba ngaphana sibe ngesikhathi akabonanga lutho 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 sidala. Nenkinga bakhulu ngoba niyabulala nibulala enzeni bulala ngishaba ngona ngalutho. Niyothi nginenzeni nje. Into nje nginiphathe ngenqina bafana angizwile kule insuku ngivele ngenze inkinga ngazi abanosikwebo sendawo abanye bathi masolution angifuni ukukhuluma kakhulu ziningi iy'nsizwa la into-ke nje cha hhayi angibonge nkunzi yami ukuthi ngithathe wangibika nawo wangimemeza ngiyibhenanyawo wathi cha ake ngiphushe nawo
uyabazi ubava kufokasikakalikaka
Mabula,
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 mabula, mabula, mabula, mabula, mabula, mabula, mabula,